Uyu munsi mu bihugu byinshi hongerewe umubare w'ibitaro n'ibikoresho hagamijwe kuvura abarwayi benshi bashoboka, ariko ubwo bushobozi bongereye buracyari buke kandi bufite ibyago byo kurengwa n'umubare w'abavurwa. Iyo hari abarwayi benshi barembye, abaganga baba bagomba guhitamo uhabwa imashini imufasha guhumeka. Muri benshi bafite ibyago byo gupfa, hafashwe ufite ibyago byo gupfa mbere. Uku ni ukuri kudashimishije kumva, ariko niko guhari.
Najyanye bitch kuri bitch buze touch nyita snitch na ikomye bitch iri ichi na kachi. Miss Coco yazanye TikTok na lockdown, nkuzaniye vibe na freedom so cool down. I'm a virus nyita mama virus, ndaka bitch kabi cyane nyita Cyrus. Umva ibyo mvuga kandi ureba ibyo nkora, ni therapy ya mani ganje ndi therapist. Oh yeah, I got the juice, ndi bwa burozi wanywa kandi ubuzi. Ndi ya nkota isogotana nyirayo, ndi no mu mwuka uhumeka bato ayo.
Aka gakoko ukarebye wagira ngo kari kuhone, wagira ngo kambaye ikamba cyangwa se urugori. Kuhone.